your life. Your
body. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @radio yacu aho waisha radio yacu vyewe@com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya Karindwi Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma cyubahiro Jedone ni ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ndi hano Kampala Uganda
Jende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga mukagira muti rero icyo uyu munsi twabateguriye iki ni kenshi abantu bavuga ijambo umwaku rimwe bati ya ubyukanye cyangwa bati arawutera ese koko umwaku ubaho niba ubaho ukomoka he koko se harabawutera cyangwa abokamwa nawo niba bibaho se birashoboka ko wavurwa cyangwa ugatsirikwa Iki kibazo se gifite irihe shingiro mu nderwamo y'umuco nyarwanda. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye muganga Rutanga rw'amaboko umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi ukuriye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ari mu Rwanda. Muganga Rutanga rw'amaboko ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Ndabashimiye cyane bene Imana y'u Rwanda ihorana
nawe ihorane nawe turi kumwe kandi n'undi mushakashatsi ukora ubuhanzi bushingiye ku muco nyarwanda bwana Gihanze Musasizi uri muri Canada nawe ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga
kagira imana ndakusuhuza cyane ndushimira ino sanganya matiko ntimuhorane imana rwose kandi abakurambere babasekere
Deka nkureke nanone usuhuzanye na Rutanga rw'amaboko dore ko muri ku migabane ibiri itandukanye tubone gutangira ikiganiro
Imana y'Imana waranawe mwene Imana turi kumwe buhoro iduhumekere mu ntiduhahamura batwumva
Ye oya ntabwo tubahamura dutangiriye kuri iki kiganiro cyo kwibaza ku by'umwaka ariko tutaranabijyamo mu mbabarire mbasabe ubutaha tuzongere duhurire kuri uru rubuga noneho tuvuge no ku by'umugisha cyangwa amahirwe uko niba nayo abaho ni kiyatera naho yakomoka twe kujya ku ruhande rumwe gusa nuko rero dutangira twihuta bwana muganga Rutanga rw'amaboko umwako ubaho
ijambo bwaryo kuba ririho izina kuba ririho izina n'ubuzima ntabwo rero ikitariho cyajyaga kugira izina mu bushakashatsi twakoze n'ubundi habaye kwibaza icyo ngicyo kuko nk'uko wabyibajije mu nsoza y'ikiganiro abantu hari ibyo bavuga ariko iyo uje nk'umushakashatsi urenge iby'abantu bavuga noneho ukajya kureba ariko biriho cyangwa ntabwo biriho birakora cyangwa ntabwo bikora no mu bushakashatsi nakoze ndangiza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubusanzwe n'izi by'ikiganga twasanze ko hari abantu benshi bataka umwaka kandi ko kugasanga bibaho ndetse no mu muco w'u Rwanda mu byo nize n'ibyo nkora mu bushakashatsi burya hariho n'amoko atera umwaka hariho abantu batera umwaku hariho utunyamaswa dutera umwaku wahura nabyo mu gitondo abantu bagiye bahura nabyo bakagwamiriza bati nibyo bye byambayeho gutya mura ninjangwe mu gitondo kandi kuko uwo munsi niriwe nazi nsitaza indyo kandi ariyo ngendera kandi kuko uwo munsi niriwe nazi nsitaza imoso kandi ariyo ngendera kuko biterwa n'ukuguru ugendeze ni ukuvuga uko ubanza imbere nuko kandi kuko bimerera nabi nahuye na nyiranaka cyangwa naka mu gitondo uwo munsi nirirwa nabi ntacyo nagezeho ntacyo naronze abavugaga iby'amahirwe ariko ku rundi ruhande muye na runaka niyo yangereye muri butike cyangwa iki abantu barangana ndacuruza ni umunyamutwe mwiza mu ncamake rero umwakubaho
wenda turaza no kugaruka ku bijyanye n'inkomoko yawo cyangwa se n'uburyo watsirikwa niba bibaho ariko reka tubanze tubaze gihanze nawe ubyemera utyo
urakoze cyane ndemeranya nuko uwo muvandimwe mbanze mbitsindagiye Novice afite izina rivugitse neza cyane irakamuhama
ndagushimiye
urakoze umwaku ntabwo ari ukuvuga ngo ntukuwemera cyangwa kutawemera ngo ubaho cyangwa ntubaho ni nk'ijoro n'amanywa turabana igihe cyose ahubwo abatabizi bicwa no kutabimenya umwaku rero ahubwo ngo uza mu buzima bwawe ryari uvamo ryari mu by'ukuri kuwuvanamo burundu ntibishoboka kubera kuvukana nawo kuko uba ugomba guherekeza kugeza upfuye ku rundi ruhande rw'uko bivuze ngo amahirwe n'umwaku birabangikanye ni nka nyine yangwe ni ijoro n'amanywa nyine ni igicucu n'umuntu bagendana kugira ngo rero umwaka uhubwo ugire iki mbese impact ugire ukuntu uhungabanya imigendekere y'ubuzima nicyo dukwiye mu by'ukuri gushyira ahagaragara kuko ari abahanura ari abavura ari abo bita abapfumu ari nabo ngabo baziririza ibintu runaka icyo baba bagamije ni ukugira ngo mbese wa mwuka mubi ubukenya igendana ariwo nyine twita umwaka ukwaka uruvangavange rw'inyatsi bigutera ubukenya n'imiruho utaruteganije cyangwa se utagombaga guhura nayo iyo uba witwaye mu bundi buryo ibyo bintu nibyo abantu benshi bivurugutamo ntibabashe no kumenya aho babisohokeramo kuko ni karande ariko rero nubwo ari karande ntabwo twavuga ngo ni kamara nta kitagira mbese nta ndwara itagira ikivura ibyo rero bikaba bivuga ngo kuri yewe kutemera umwaka ahubwo niho kugwamo bya nyabyo ntabwo twakomeza
bwana Rutanga rw'amaboko wumvise ko Gihanza avuze ati umwaku tubana nawo ni nk'amanywa nijoro ati kandi kuwutsirika burundu ntibishoboka hari iriya foto yawe twashyizeho nabonye ufite icyuhagiro ngira ngo wari mu kazi ko kuvura hari ubundi icyuhagiro ntibagikoresha mu bintu byo guhumanura no gutsirika ibintu by'imyaku
yego ariko reka baze nisabire unkureho iyo bwana
oya reka ndagerageza tuyivaneho
tuje tuganira mu kinyarwanda n'ikirundi kuko umuco ariwo shingiro hanyuma rero uti icyuhagiro nibyo iyo umuntu yagize umwaku cyangwa akagira ibyamburira ni ukuvuga ibimwamburira bya hato na hato rwanjye ndanyize uburyo butandukanye ni ukuvuga ko mu buzima bwe agenda ariko afite ibyo bagendana atarizi nibyo bimugirira nabi nibyo bituma amahirwe yatinonosora. Niyo dusobanura umwaku ni ukuvuga ngo ni igihe ubuzima bw'umuntu cyangwa amahirwe y'umuntu bitinonosora neza, ahubwo hakagira ibibyinjirira, hakagira igituma biza igicagate, hakagira igituma biguma bigeze ku munwa mu gihe abandi bibakundira, umuntu akaburiraho abandi babonera. Icyo nicyo bita umwaku. Rero uwo byabayeho nk'uko Gihanze n'ubundi yari abivuze mugenzi wanjye uri muri Canada, nuko umuntu ajya kubaza mu Kinyarwanda habaho kubaza, ariko ibirimo kumbaho ni ibiki? Niko guhanuza, niko kuraguza. Kuraguza mu ndebera ibiraho ntabona, nko kurengurira umuntu umupira warenge aho atabona, ubigereranije no gukina umupira mu kibuga cy'umupira. Ni mu mpfumurizi gupfumura, ni nawo hava umupfumu, kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Ibi biraterwa n'iki? Twamara rero kubona kabitera uko indagu zabigaragaje zikanatwereka noneho intsinzi yacu. Intsinzi rero wenda ni uguhabwa imitsindi y'intege, ni uguterwa icyuhagiro mu rugo rwawe, cyangwa nawe ubwawe ni uguterwa icyuhagiro. Nuko wenda nk'ukorera hagomba guterwa icyuhagiro, ni ugutambaza igitambo cy'umuterekera. Dore n'abazimu bawe bakwitandika kubera ko batagira giterekera. Nibi nibi cyane cyane wamenya ko umwuka nako umwaku ni ikintu kiri mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika. Ni mu bumenyi bw'umwuka, bimwe bita siyanse metafiziki, birenga ibifatika. Ariko kuba bidafatika sibyo bivuze ko bitariho, kuko n'ubundi ahubwo ibidafatika nibyo byatumye ibifatika biriho. Ubwo rero icyuhagiro nacyo kiri mu byo dukoresha iyo tugangahura umwaku. Kugangahura bigereranye no gukunkumura, ni ukuvuga nk'igihe ukunkumura umukungugu cyangwa umucafu cyangwa ifu byasigaye nko mu mufuka ugira ngo bishiremo. Gukunkumura, kugangahura, guhumanura, gukenyemura, kweza cyangwa se gukiza, gukuramo ubwo buganga. Ubuganga ubundi ni ubwandu, burya n'umuganga ni impine y'umuganga buzwi. Ni ukuvuga umuntu ukuraho ubwandu, ukuraho uburwayi. Ahari wenda nahimiraho kuko tuganira tutarebana kugira ngo tubone uko tugenda duhana ijambo.
Nibyo koko ibyo uvuze ni ukuri. Ijambo hari abantu bamaze kubona insanganyamatsiko banditse ari benshi ku rubuga, dufite abantu barenga ijana bashaka kugira icyo bababaza. Nari nzi ko turi bunaganire tukabanza kubisobanura ku buryo burambuye, ariko kubera ubwinshi bw'abantu ndagira ngo tugerageze gusangira ijambo. Wenda ibibazo bari bubaze biraza kugenda biganisha ku byo nanjye najyaga kubaza. Reka munyemerere mukanya nari buge kwa Gihanze, tukagaruka kuri ibyo by'intsinzi no gutanga igitambo cyo guterekera muganga rutanga rw'amaboko yaravuze. Ariko reka mbanze nakire bwana Shyirambere Yohani Bosco na Minani Nestor, turahera kuri Shyirambere ikaza mu kiganiro muri Sanga. Uravuga aho uherereye, uhita ubarizaho n'ikibazo cyawe.
Okay, murakoze, ndabumva neza, ndi Rusizi. Ikibazo cyanjye, ndashimiye abatumirwa bose bari kunyumva. Ikibazo cyanjye kuri iyo nsanganyamatsiko ndi kwibaza, niba umwaku ubaho, icyo neza cyo nzi kubaho, ariko se umuti ubaho, ese uterwa n'iki?
Ngira ngo ibyo nibyo rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga. Hari ikindi kibazo cya kabiri ufite?
Nta kindi kibazo, njye nibaza kuba uriho uriho uterwa n'iki, uvurwa n'iki?
Urakoze cyane bwana Shyirambere Yohani Bosco. Reka tujye kwa Minani Nestor, uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo cyawe.
Yego, murakoze cyane. Ndi mu Bujumbura mu Burundi muri uyu mwanya. Ni abantu bemera yuko mu by'ukuri by'umwaka ushobora kuba bihari. Ikibazo mfite, ndashaka kubaza mbega ko bavuga yuko hariho imiryango imwe ishobora kuba umwaku, byoba bize mu by'ukuri cyane mutatikera gishobora kuba ku muntu ari we wese igihe yavukanye icyo gihamana kibi? Murakoze cyane kunyisubaza kuma muganga, ndagushimisha n'ubusi kandi.
Sinzi niba bashoboye kukumva neza, gihe numvaga birimo bisa nk'aho bicika. Buretse kugenda tubanze niba
yacika gurutse yakongera akavuga.
Ongera ugerageze Minani.
Murakoze cyane, navuze ko ndi Bujumbura mu Burundi. najyewe ndi mu bantu bashobora kuba bemera ko mu by'ukuri hari abantu bashobora kuba batera umwaku nk'uko bivugwa, ariko ikibazo cyanjye mfite nshaka kumenya ndavuga ko hariho abantu bakomoka imiryango ishobora kubitera umwaku, iyo bari byo cyanye ibintu bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese yakoresheje ihamana kindi nk'uko muganga n'umusore bita ko kuri mbere ishobora gusanga ari abantu usanga bari ko bashobora no kuvugwa bagashyira iyo byashyitse bagahura n'icyo kibazo. Nshaka kumenya ko mu by'ukuri iyo bari asanaje iyo miryango bavuga imirimo cyangwa ibyo bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese.
Urakoze Nestor, ngira ngo rutanga rw'amahoko yari yatangiye anabivuga anabyemeza rwose ko ibyo bintu bibaho, ahubwo dukomeza kwa Gihanze we ntacyo yari yabitubwiyeho. Bwana Gihanze, nawe uremeranya na muganga rutanga rw'amahoko kuri icyo kintu cy'uko amoko abaho aterwa koko?
Murakoze kuri icyo ngicyo turabyemeranyaho, ariko ndabisasira gatoya. Umwaku hari inyabutatu igomba kuba yuzuye kugira ngo ari umwaku, ari n'ibindi byose byo mu isi y'ubuzimu itagaragara nk'uko yabivuze bibashe kugira mu isi igaragara, bivuze neza ko bitagaragara ibyo byabyaye ibigaragara. Ubwo ni ukuri, ntabwo rero umwaku wabaho hatari guhuza igitekerezo, imvugo n'igikorwa, ibyo bintu bitatu ubwo araza kubitubwira mu mikorere ye uko bibangikana. Hari igikorwa, hari igitekerezo, hari n'imvugo, bikagomba kujyana mu isogondi imwe cyangwa se nkoresheje isogonda kubera ko ariko gace k'igihe dukoresha. Ni ukuvuga ngo biziri imbere igitekerezo kitanyuranye n'icyo uri gukora, mbese amagambo akuvamo atanyuranye n'ako kunyura mu mutima. Icyo gihe rero niho igikorwa uri gukora ukorera mu isi itagaragara kibasha kugira iki kigaragaza mu isi igaragarira rubanda. Kuvuga rero ngo umwaku abantu b'amoko runaka atewe umwaku, akenshi bituruka ku cyo ubwo bwoko bupfana cyangwa bwapfuye n'icyo butera umwaku. Nk'uko hari ubwoko bugira umuse wabwo, umuse w'umusinga ntabwo ari w'umunyiriya, si we w'umwega, si we w'umushambo, bigenda bihererekana. Ayo ni amasano aturuka ku miterekero ya kure cyane, rimwe na rimwe tutamwibuka neza, cyangwa se amatati yaturutse ku manza zitahiguwe igihe tutari twavuka, rimwe na rimwe tunabimenya, ariko kuba tutabizi ntibivuga ko bitatugiraho ingaruka. Ibyo rero iyo bihererekanye bikipfundika bikagenda byivanga n'ibihe, ndetse rimwe na rimwe nko kugira ngo abantu babigorore ahubwo bakagenda babiyanduza kurushaho, abantu bakarushaho gutana, ubwo hakaba haje cya kimibanyo cy'ubuzima, cyakiri ronki impagarike, hakaza amatati mu buzima, hakaza ibintu bibi byose, kuko mu buzima habaho. Umugabo witwa Nkurunziza yigeze kuvuga ngo ese wari uzi ko ikiza n'ikibi bigendana? Biragendana nyine. Niyo mpamvu navuze ngo kumaraho umwaka burundu ntibishoboka, ukaba ari gukora ari uguhakana ubuzima nanone. Ariko kuvura umuntu ngo ayobye birashoboka byo, kuko ni ukumuha discipline, ni ukumuha amabwiriza y'ukuntu ari bwitware kugira ngo ya myaka umiri itakomeza kuyobora ubuzima bwe. Kuko ni ukuvuga ngo kugira apfundure bya bitekerezo ku izanzira mbi biriho bimujyanaho. Ni ukuvuga ngo ya nyabutatu nakubwiye igitekerezo, igikorwa n'amagambo, amenye ati ntukavuga iri jambo rimwe mu gihe kiniki. Buryo iyo umuhanuzi arimo kubwira ati ubundi nta muhanuzi ukubwira ngo arakuvura ikiniki, akurangira inzira wowe uzakiriramo kubera ko imbaraga zikiza asize, we araziza uburyo bazigeraho, aranazibona kuko ziwemine, ariko akakubwira ati wowe itwa utunuku kora ikiniki, irinda ikiniki, mbese akaguha code de comportement, akaguha imyitwarire mbese irongotse ituma wowe uri bwinjire mu nzira y'ubugororoke. Igihe rero niko kuvura umwaku wihariye w'umuntu, ariko ntabwo ari umwaku burundu ushobora kuvana kuko byangora kubyumva. Ubwo rero imiryango itera umwaku ibaho koko, ariko ntabwo iberaho buri wese, ntitera umwaku buri wese. Urumva ntawatera umwaku ubavukana nanone mu muryango ari aho biturutse. Wajya mbere
reka ku murongo wa telefoni hari umuntu turi bwakire mu kanya batwihanganiye, yitwa Eugene Rubanza Intwari, aduha umunota umwe gusa tubanze tujye kwa muganga rutanga rw'amaboko kuko hari ikintu wari uvuze kijyanye n'inkomoko y'umwaku n'uburyo bwo kuwukumira. Ugira uti ntabwo umuntu atera umwaku bose uti haba hari imvano biturutse ku bitaragenze neza mu bakurambere. Ibyo bintu nibyo muganga rutanga rw'amaboko.
Yego rwose ndagira ngo mushimire gihanze bagira ngo wagiye kumutumira cyangwa ukadutumira na waraguze nawe. Kuko akenshi hari igihe utanga ku bintu nk'ibi abantu babyina manyurane ibintu bizwi n'abakeya. Ariko ndatekereza ko ku bintu byinshi rwose tugenda duhuza umwako icya mbere abanyarwanda ndetse n'abarundi bemera ko hariho Imana rurema yitwa Rugira Rugaba Rwagisha, ni ukuvuga Rwangaza Rwangaza Ababisha Rugabo niyo twagira. Iyo rero itanga amahirwe, tuzayagarukaho igihe uzadutumirira nanone, itanga ibyiza. Ariko hakaba na Rurema Nkwashi. Rurema Nkwashi rero mugereranye n'akana gakubagana, igihe umubumbyi amaze kubumba ikibumbano cye, amaze kugitunganya no kugisiga amabara ashaka kugisiga, noneho akana kakinkubaganye kakaza kagasharaturamo kitaruma, urumva kizaba gitaye umwimerere wacu. Ariko ni ubukubaganyi. Ibyo rero Rurema Rugira yagennye uburyo bigomba gukemuka, akongera agafata ibumba rye, akongera agafata amarangi ye, agasubiranya ibintu bigasubira mu murongo. Ni nayo mpamvu umwako cyangwa ibyinjirira umuntu cyangwa ibyamburira bya hato na hato ngo nta buganga butagira ubuganga wuzi, ngo nta bisare bitagira amasubyo, nta n'amahano atagira akamara amahano, niba ibyo byaravuye ku mahano. Niyo mpamvu rero Imana y'i Rwanda yashyizeho abahanyi b'ibyo bintu n'abagangahuzi n'abapfumu babasha gupfumura bakarenga ibigaragara bakagera mu bitagaragara, bakamenya kabitera, noneho rero bakamenya n'uko babigangaho. Iby'amoko rero hari amoko koko atera umwako, benda ayo moko ntabwo atera umwaku buri wese, yabivuze neza. Umwaku awutera ahanini bene ayo moko yabaga ari ayatoranyirijwe gutera umwaku abanzi b'igihugu. Twavuga nko mu Kinyarwanda dufite abo bita abahenyi, dufite abashambo, dufite abahoryo n'abacyabariye bajya bazamo, ariko cyane cyane bose bagahurira ku kintu cyo kwitwa abahemye, kuko bahemera abanzi, bahemera abanzi b'igihugu, bahemera ibyago bibitere igihugu. Abo bantu rero nabo ubwabo bakazira, ababwiye ko umwihariko wanjye mu bushakashatsi ari kirazira. Buriya umuntu ashobora no kugira umwaku kubera ko yaziruye ibizira. Impamvu ayo moko yaziraga ni ukugira ngo rubanda rutayamenyera kandi abitse amabanga akomeye atapfa kwigererezwa na buri wese. Hanyuma ibyo kuba hari n'abantu nanone batera umwaku ku giti cyabo barahari. Abo bantu mu bagabo bitwa ab'umutwe mubi. Uriya muntu afite umutwe mubi, iyo akoze ku kintu ntikirama, ntagira amaboko mahiri. Iyo ari abagore bitwa abanyamugongo mubi, nibo banyura mu bisabo bigakarankana, ntibavuga ko byamenetse, ni ibicuma, inzuzi, ibihaza bikabora, intoryi zikabora, kubera yuko hari imigenzo batakorewe n'ababyeyi babo bakiri abana. Turababona hari n'abo tujya tuvura rwose, ndetse ugasanga no mu buzima bwa buri munsi ntacyo bageraho, babuze se n'urushako manzaganye barakora ntibahirwa. Ariko wajya kureba ugasanga biraterwa n'icyo kintu cy'umugongo mubi ku bagore, cyangwa se b'umutwe mubi n'amaboko atari mahire ku bagabo. Ab'umugongo mubi iyo bateruye umwana cyangwa bakajya ku kiriri umubyeyi atarava ku kiriri, umwana agira ibibazo, akaba yasesa ibintu ku mubiri byitwa ibyinjiri. Urumva yuko rero abatera umwaku bishobora kuba ari ubwoko, bishobora kuba n'abantu ku giti cyabo, bitewe n'imigenzo myiza batagiriwe yo kubatongera neza, bitewe se cyangwa n'ibyo baziruye. Noneho rero wa mwaku ukaza kuri bo nk'igihano cy'Imana
n'abakurambere. Reka tujye kwa dufite abantu babiri kuri telefone. Dufite Eugene Rubarintwari, dufite Ndayishimiye Pacifique. Duhere kwa Rubarintwari, ikaze mu kiganiro muri Sanga, uratubwira aho uherereye, uhita ubaza n'ikibazo.
Okay, murakoze cyane radio y'Ijwi rya Amerika. Nitwa Eugene Rubarintwari, nk'uko mwabivuze nkabamperereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Gisagara. Hanyuma ku bijyanye n'umwaku, nagira ngo ntange igitekerezo. Bo twese twakuze tubwirwa yuko umwaku ari ibintu bibaho, ariko kandi natwe koko tukabyemera, kuko hari igihe koko wahuraga n'ikintu bakubwiye ati umuntu atera umwaku, waba ugiye nko ku ishuri ugakubitwa, kandi koko ugasanga umwaku biravana na wa muntu mwahuye nawe. Ikindi hari nk'utuntu bagenderagaho, ugasanga baravuga ngo nubona urukiramende uri buze kunywa umutobe, nubona igisimba cy'ubwoko runaka uri buze kugira amahirwe make yo kubona icyo washakaga. Bityo rero nkaba navuga ngo umwaku mu muco ni ikintu kibaho, ntabwo wajya kugihakana ngo uvuge ngo umwaku ngo ntubaho. Kuko nk'urugero, hari n'igihe ujya muri butike nk'ahantu runaka, waba uri nk'uwa mbere, ukumva barakubwiye ngo turaza kureba kuri miteri shaka, bivuze ngo nabo babizera ko uwo mwaku ubaho. Murakoze.
Urakoze Rubanza Intwari. Reka twakire na Pacifique Ndayishimiye.
Murakoze kumpa akanya kugira ngo nshobore kugira icyo nterereye ku Ijwi rya Amerika. Hanyuma ku kijyanye nuko abantu tugenda tuvuga ati ari abantu batera umwaku cyangwa ibintu bitera umwaku, nk'uko twakuze natwe tubyumva uko n'ukuri, kuko hariho nk'abantu dukunze kubona cyangwa dukunze kumva, usanga ari abantu nk'akarori abantu bavukana amenyo, abo turakunze kubavuga ngo baratera umwaku, kandi nkako niyo bakugerereye ku bintu byawe uri kuradandaza, ugasanga wahaganye ibyo bintu byaba, usanga uwo mwaku bawutera. Hanyuma hariho n'abandi, iyo usanga ari nk'umukenyezi, iyo amaze ugasanga iyo yubatse urugo n'abagabo biwe bashika nka batanu bane, bose baramaze kwitaba Imana, rero abo bantu kenshi barakunze kuvuga yuko batera imyaku. Ego, hanyuma
hari ikibazo wari ufite ubaza abatumirwa, Bwana Ndayishimiye.
Ikibazo nashaka kubaza, none iyo myaku ari wo mwaku nyene, nk'abo bantu bafite ibyo bibazo barashobora kuvugwa bagakira? Nicyo kibazo bashaka kubaza, ko abo bantu bashobora kuvugwa bagakira, cyane iyo bamaze kuba bafite icyo kibazo batavugwa ari kuguma uko nyine.
Ubanza bari babivuzeho ariko mu magambo magufi cyane. Reka nongere nsabe muganga Rutanga rw'amaboko ase nongera abigaruke, ariko yari amaze kubivuga mu magambo magufi cyane, reka abidusubiriremo.
Murakoze. Navuze ko Imana itera amapfa, ibi bintu ni ibintu byo mu buryo bw'umwuka, mu isi y'ibitagaragara, mu isi y'abazimu. Ariko abazima barabana. Iki abazimu ntabwo ari abazimye, ntabwo biba byazimye, ahubwo biba bihari mu buryo tutakibona n'amaso. Rero mu Kinyarwanda n'Ikirundi bavuga ko Imana yateye amapfa ari nayo iteraho bahahira, ko nta bisare bitagira amasubyo, ko nta buganga butagira ubuganga buzi, ko nta mahano atagira kamaramahano. Ubuganga rero ibyo ni ubuganga umuntu aba yaragize biturutse ku byo yaziruye, ku by'imiryango yaziruye, ku byo abantu bisanze bari byo batanabigizemo uruhare. Ariko rero uko hari kabitera, niko hari n'uburyo bwo kubikemura, haba icyo cyuhagiro, haba imitsindo y'uburyo butandukanye, haba imiterekero, bitewe n'uko indabwo za byemeje za byereje mu cyamake wibonye bibyo cyangwa abantu bazi bibyo mu muryango we bajya kumubariza bajya kumuraguriza noneho rero bakamubonera insinzi biravurwa rero biragangahurwa bigakira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turagaruka mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC iyo ni indirimbo bisetse imandwa y'umuhanzi Gihanze turi kumwe hano ku muri studio z'Ijwi rya Amerika mu kanya ndaza kukubaza bwana Gihanze ibiyo ndirimbo bijyanye n'insanganyamatsiko turimo tuvuga kuko ngira ngo ibyo nabyo birimo ibyo muganga rutanga rw'amoko yise kuganga hura ariko reka tubanze tujye ku murongo wa telefone twakire Madame Olive kwikiriza ikaze mu kiganiro muri sanga.
Allo?
Turakumva Madame, uravuga aho uherereye uhite utanga igitekerezo cyangwa ikibazo.
Yewe ndi mu karere ka Gasabo. Allo?
Komeza turakumva.
Yego ndavumva netwaka no kwari nkeye nange ndi mu karere ka Gasabo.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nuko musake rushaka kubaza nshaka kubaza kugira ngo umuntu avuge ngo umuntu atera umwaku.
Komeza umwanya ni muto yavuga igitekerezo cyawe unyarutsa abantu ni benshi cyane.
Yego nuko nagira ngo mbaze kubona umuntu bakavuga ngo uriya muntu ngo atera umwaku hanyuma yamara kugenda ugasanga nyine abantu bari aho anyuze hose bavuga ngo ni gutera umwaku. Ese gutera umwaku biba mu maraso cyangwa se nuko umuntu uwo ari we wese uko ashobora kuba ameze?
Ngira ngo Madame Olive, sinzi niba wakurikiye ikiganiro muganga rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga uko abibona mu muco wa Kinyarwanda kandi na Gihanze yari yabivuzeho mu buryo nibyo tumaze iyi minota yose hafi 30 dusobanura. Sinzi niba wari wakurikiye radio.
Oya ntabwo nayikurikiye gusa ko nabibonyeho ku rubuga ko ariyo nsanganyamatsiko yari ihari.
Kubera yuko ibibazo ari byinshi rero uze kumbabarira ujye kuri w3 radio yacu voa.com urasangaho kino kiganiro ukurikire mu buryo burambuye ibyo bavuze. Reka ahubwo twakire Ngoboka Jean Claude kaze mu kiganiro muri sanga.
Naramu nawe.
Komera, nyarutsa Jean-Claude.
Reka mbanze mbashimire. Muri icyo kiganiro cyiza mba mwaduteguriye n'ikinyamibwa muri rusange.
Nyarutsa.
Ngo nkubita ku ijambo rero ndabashimira ku biganiro byiza mwadukoreye n'iby'agaciro gakomeye. Kandi mbere yaga bidufitiye ubutumwa bwiza cyane muri rusange.
Urakoze Ngoboka Jean-Claude. Reka tujye kuri bwana Gihanze uti bisetse imandwa muri iyo ndirimbo. Guseka kw'imandwa bifitanye isano no gutsinda umwaku?
Bifitanye isano guseka kw'imandwa no gutsinda umwaku kuko mu by'ukuri n'ubuzima tugira bwo ubuzima bwa buri munsi tubaho nuwaba uri ku kazi gasanzwe kagutunze ku bw'umubiri waba gukora ibindi wumva bitagatifuza mvugo zateye uburimo ugerageza guhangana n'imbaraga zisenya imibereho guseka kw'imandwa rero aho bihurira no gutinda mwako nyine no kuvuga ngo imandwa bwo ni urumva iyo ndirimbo yaje iza ishushanya nyine ibaza abashengurutse cyangwa se babandi bavuze batumura bakareba hakurya n'umuntu wagiye kubaza ngo bamufashe gutsinda amatati yamubereye mu mibereho n'ubwo rero yabaza ati si imandwa yasetse nyine kumubwira ngo kuvuga ngo imandwa yasetse ni ukuvuga mbese ubuzima bwanjye bwagurutse ibihato byavuyemo bakamusubiza bati yasetse ubwo rero imandwa nyine icyari kigamijwe ni ukuzitondeka no kuvuga ko zasetse nyine ubwo imibereho yabaye mizima kuko imandwa ni entité spirituelle ni ministeri y'ubuzima ishinzwe imandwa runaka ni ukuvuga ngo iyo mandwa ikishinzwe ni ukugira ngo iyo mibereho igende neza nyine ubuzima busugishe ariko nyine kuvuga ngo yasetse ni ukuvuga ngo ubuzima bwagarutse mu cyerekezo kizima kuko umwaku ngarutse mu mpine kubera ko twagiye twihuta ntabwo twasasanuye neza ngo tunahuze imvugo ariko umwaku nakubwira ko muri make ni inyishu y'imivumo twivuma twibeshya ko tuyerekeza ku bandi burya icyo ako kantu karakomeye nakubwiye mu kanya inyabutatu ipfundika igitekerezo igikorwa n'imvugo hari igihe uhura n'umuntu ukumva uramwanze gusa cyangwa se ukumva uramukunze mudanahuje urundi mudanahuje n'umuco ariko bwa mbere muhuye icyo kintu kibiteye akenshi ukibeshya ngo burya ngo ni impression ngo ugomba ari ikintu kikujemo gusa ntabwo ari byo kuko turi ibiremwa bigaragara tundi ibiremwa bitagaragara uburemwa rero bwacu uburemeke bwacu butatugaragarira nibwo buturusha ingufu ku bintu byinshi budutanga imbere aho tujya hose umuntu akagutega imitego itabarika n'ubuhanga bwe bwose ariko ugasanga nawe ubisimbutse nta n'imbaraga zingana n'agahe ukoresheje kubera iki kuko yakwibeshyeho mu buzima umukubye inshuro zitabarika ariko nta byumva kubera kwa kwiyemera kwacu rya jisho ry'umwana w'umuntu ridohora ritubeshya ngo ibyo nifuza n'ibyo kuri aho rero niho abakurambere bagiraga gushishoza ndetse ku buryo hari indi gihe bafataga umwana w'umuhungu mutoya utaragera mu myaka y'ubukure kuko burya hari uburame buba bukimurimo bwose abatarahumana abataragira abantu atuka abataragira abantu yifuriza inabi ni ukuvuga ngo bagifite imigisha hafi ya yose mbese yuzuye hari imihamuro akora igakunda ndumva nakubwiraga ni umuvuzi wa gakondo akenshi icyakora arakubwira inzira uri bunyuremo nzima kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugira ngo ubugororoke ushaka kubugereho ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga akoresheje ntabwo ziba arize ku giti cye kuko ntabwo zajya mu muntu ngo zitekane mu buzima nyinshi
mu kanya dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe muri bo mu kanya turaza kubaza muganga Rutanga rw'amaboko niba imbaraga akoresha wa mugani arizo akomora handi cyangwa se ndavuga imbaraga akoresha mu kuvura cyangwa se mu gihe harimo gupfumura bimwe mwise gupfumura ariko munyemerere nanone twambuke tujye ku murongo wa telefone Uwimana Ikunda Israel ikaze mu kiganiro muri Sanga uratubwira uherereye uhite unatubwira igitekerezo cyawe
nibyo koko radio ijwi rya Amerika nitwa Uwimana Ikunda Sabato Israel ndimo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC kabiri riri mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda
komeza
byari kuba byizi aba rwose nka Rutanga rw'amaboko yari ahari ngo nibarize ariko ndashaka kumumbariza
arahari arakumva
kwerekana ibijyanye n'imyaku njya numva iyo urebye ukurikije n'imyemerere y'abanyarwanda cyangwa se yo muri Afurika muri rusange hari ibintu byabagaho bimeze ibintu biza bimeze nk'inkurikizi nk'inkurikizi runaka umuntu akaba yavuga yuko ari umwaku atewe ariko noneho aho tumaze kugera mu bihe byatwazanywe n'abazungu bya Yesu Kristo byo by'imyemerere ivuguruye ya gikristo kandi ibyo bintu tubyemera yuko imyaku ibaho kuko hari ibigaragaza yuko ari imyaka ariko noneho wagera ari nko mu muco gakondo wa kinyarwanda ariko wagera nko mu rusengero ibintu bigaragara ko ari imyaka bikagaragara yuko yenda ari nk'ibihembo by'ibintu by'ibyaha runaka umuntu aba yakoze cyangwa ari ingaruka z'ibyaha umuntu aba yakoze ariko ntibyitwe nk'umwaka njyewe iyo bigeze ku myaka mbifata nk'aho ari ya myemerere ya gipagani niba umuntu ahuye n'ikibazo runaka kubera yuko yapanze gahunda ze nabi ntabwo byakwitirirwa yuko ari umwaka ugize, ushobora gupanga gahunda zawe nabi zigapfa ariko mu by'ukuri atari umwaku nk'uko umuco gakondo bivuga, ahubwo ariko wapanze gahunda nabi. Natwe rero abasenga ntabwo dushobora kwemera yuko imyuka ibintu by'imyaka bibaho, ibyo duhamya ko ari imyuka ya Satani ishobora kukugeraho bitewe n'uko hari ingaruka z'icyaha wakoze cyangwa se uko ariko wapanze gahunda zawe nabi. Abangira ngo mwumva ari zero itanga rw'amaboko ko yavuga ko ari umupfumu, niba nk'imyemerere ya gipfumu ashobora yenda kuyishyira mu Banyarwanda bose ku buryo niba ari nk'ibintu yemera runaka bijyanye n'imyemerere gakondo yakumva yuko Abanyarwanda bose bashobora kwemera yuko ibyo bintu byose tugomba dushobora kubyinjiramo, kandi twe tuzi ko ku mwami wacu Yesu Kristo kuva tumwemera tudashobora kwemera n'iyo mico ya gakondo cyangwa se ya gipagani cyangwa se ya gipfumu.
Urakoze cyane Uwimana Ikunda Israel. Muganga Rutanga rw'amaboko, urabyumvise Israel ati ibyo bintu twe ntitubyemera, turasenga dufite umwami wacu Yesu Kristo. Ati ni mumumbarize urahibereye, gira icyo umubwira.
Yakaze nawe turagushimiye Uwimana Ikunda. Ibya mbere reka mbanze mvuge ko tutari hano kwemeza abantu, iyo uri umushakashatsi utangaza icyo ubushakashatsi bwagaragaje, ntabwo rero biba ari akanya ko kugira ngo ubitsindagire mu bantu. Icyo twavuze ahangaha n'icyo umwaku ari cyo n'ukuri mu muco w'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'umuco nyafurika, nta n'ubwo ari mu muco nyafurika gusa, ku isi yose tugaragaza icyo umuco ubivugaho nk'abashakashatsi n'inzobere muri byo. Hanyuma rero nabyo gihanze ngize kubivuga ati ntabwo ari ukwemera, ahubwo ni ukumenya. Uramutse wakanye ko umwaku utabaho witwaje imyemerere yawe runaka, urumva iyo ni imyemerere nizana no kuko ntabwo ari iby'umuco wacu. Nanabwira abantu yuko mu bushakashatsi buriya twakoze yagaragaje ko imyemerere yose iri ku isi, bwaba ubwo bukirisitu, bwaba ubusilamu cyangwa n'ibindi bigushamikiyeho, ni umuco w'abantu runaka wagiye uganza ku isi, cyane cyane byinjiriye mu gihe cy'icinyizamuco niho nyantekerezo byazanye n'ubukoroni. Ibyo rero ntibyaba bitangaje umuntu wacinyirijwe umuco we agakorerwa n'iwunye ntekerezo akabwirwa ko ibyo ari ibishitani n'ibishenzi, ariko ko ibyo ahandi bimeze nkabyo byari imvazu yavuga ngo ntabwo rwose byaba ari igitangaza. Ibyo ngibyo ntabwo byaba bitangaje. Hanyuma kuvuga ngo ibyo bintu biterwa na Satani, nicyo nkubwira ko nta muco uruta undi. Njye nize iby'imico mu bumenyi mpuzamahanga iyo bita intercultural studies, ni ukuvuga yuko iyo Satani nta niyo twagiraga mu Kinyarwanda cyangwa se no mu Kirundi, ahubwo hari iyo rurema ngwashi, ariko usanga bijya kuba ku rwego rumwe, keretse ko iyo Satani iyo ngo yateye intambara mu ijuru hanyuma Imana ikananirwa ku Rwanda nayo yabona igiye kuyimaraho ingabo ikayiroha mu bantu yaremye ku isi ubaba aribo barwana nayo, harya ubundi iyo Mana izakira abo bantu ibyabo bantu bizera byo, urumva bitarimo ibibazo.
Rero
nabwira abantu ngo nibahonoke tugaruke ku isoko, umuntu areke kwizirika ku myemerere, kuko niba uvuga ngo uri umukirisitu urasenga ngo ugire gute uzabuzate ko ijoro ryira, noneho ko twabonye yuko umwaku ugereranywa n'ijoro kandi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa, ko ari ibisare n'amasobyo, ko ubuzima ari umweru n'umukara, nicyo gisobanuro cy'ubuzima natanze ku icy'ubuzima ari cyo, ni nayo mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Uzabihakanisha iki? Ese uzahakana ute ibyo abantu bavuga bati turakora nk'abandi? Yewe dushyiramo n'igenamigambi rishoboka, tugisha n'inama n'inzobere mu by'imishinga n'ibiki byose, tugakurikiza ibyo batubwira, ariko turahaha ntituronka, tugira ibyo tubona ariko ntibigwira, kugira ubugiri ariko ntugire ubugwiza. Iyo wabihakana uteze kandi hari ababirwaye abahura nabyo, n'uwo nawe hari igihe abivuga nawe abana nabyo ariko atabizi, burya ngo nyina w'ubugome ni ubugoryi, uwo ni umutwe w'igitabo kimwe ndimo kwandika. Ahari wenda nahinira bugufi kuko igihe ni gitoya kandi ababaza ibibazo ni benshi.
Nibyo, igihe ni gito ababaza ibibazo ni benshi, kandi Israel nawe yabivugaga uko abyumva anavuga ibimukorera, avuga ibijyanye n'ukwemera kwe. Reka nsabe Tuyisenge na Nzabonimana ku murongo wa telefoni banyihanganire gato. Ku murongo wa telefoni dufite Tuyisenge Nzovu Emmanuel na Nzabonimana Ibrahim, bampe umunota umwe gusa kugira ngo tubanze tubanze twumve icyo Gihanze avuga kuri iyo ngingo. Bwana Gihanze w'Imana ikunda Israel aravuga ati twebwe tugeze mu rusengero tugahamagara umwami wacu Yesu ibyo by'imyaka ntabyo tubona.
Urakoze cyane. Uwo muntu w'Imana ikunda ndabanza kumushimira kuko wamuteruye amwise neza na Imana nikomeze imukunde kuko nimukunda rero bizagira ku ndundo nyine urukunda kumve nibyo. Yero rero niba kuvuga ati yemera Yesu Kristo warandwe akavuga ko yapfuye akazuka abamwemera ngo bakaba bamusangira ngo bamurya mu isangira ritagatifu kugira ngo babeho kuri umuntu ubwabyo ugiye nkiri umwana barabivugaga nkumva ndiganze kuko mu Kinyarwanda ibyo bakora byose kuri umuntu sinzi niba hari aho bigeze byumva. Ngo ni communion sacre yuko byitwa
nuko bikora nuko bikora ariko nk'ikimenyetso ntabwo ari ukurya umuntu.
Ariko iyo mvugo yonyine kuyivuga umwana yayumvise umujyamo gake gake ubumenyi bwinjira nk'inkari nyegera mu murama bugenda bwinjira bugenda bwigera ku cyumvirizo runaka bitewe n'inshuro bwinjiye n'imyaka n'igihe. Ubwo rero kuvuga ngo abemera Yesu Kristo umwaka barawutsinze nabifuriza ko byabahame kuko nakabyifuje cyane ariko se niko biri. Ubwo uwo mugabo icyo namusaba sinzi imyaka ye w'Imana ikunda nuko yazarunguruka akareba abihaye je muhunda kubita bipa kubitwa kubihaye Imana ukagira ngo twebwe twihaye ikindi kintu cyangwa se ushobora kwiha ikindi kintu kitari Imana ariyo nyirawe wowe ariyo nyir'ubuzima wakwiha iki kindi se. Ubwo rero abantu bavuga ko bakomora imyemerere yabo n'imbaraga zabo kuri Yesu Kristo kibarimo babandwa n'iki bakomeze rwose nta kibazo bifiteho nta nubwo navuga rwose ngo birantera kuryibwa gusa ntabwo navuga ngo birambabaza cyangwa biranshimisha cyane nabambeshye kubona none nabambaye ntiyarya. Ariko icyo mubwira ni ukuvuga ngo niba Yesu Kristo wamutindira imyaka ntimuhangayikishe yaje kumva iki ko Yesu Kristo uwo wahagije. Cya kabiri uwo Yesu Kristo watsinze imyaka ko yayitsinze baracyakora iki ubungubu kandi yarayitsinze mbese ko abakirisitu bambaza bashaka icyo kumva bambaza basenga kandi iyo myaka yarayitsinze twebwe tuva ku myaka duhorana tugomba kugenda tuyikonje konjure tuyipfundika tuyitsibiranya kugira ngo itatuganza bo kumva bari kwidende ikibazo bafite ni ikihe ahubwo nibishime banezerwe.
Reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone twakire tuhere kuri Bwana Tuyisenge Nzovu Emmanuel wakoze kwihangana rutubwira aho uri uhita ujya ku kibazo cyawe.
Yego murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Nzovu Emmanuel ndi mu karere ka Kayonza aho bita karere ka Kayonza aho bita Mukarange.
Komeza.
Hanyuma ndabashimiye cyane kuba mwampuje n'abo bagabo. Banze ngo suhuze cyane rwose Bwana Rutanga rw'amaboko nishimiye kukuvugisha rwose duhuriye kuri izi mikoro.
Bwana murayikunze mu Rwanda. Imana ibandora nawe.
Yego.
Nyarutsa.
Hanyuma njye icyo nemera cyo mbere na mbere ntabwo nemera ko mwakubaho.
Komeza n'uburenganzira.
Ntabwo mbyemera. Kera tukiri abana bajyaga batubwira baturiya muntu atera umwaku wahura nawe mu gitondo ugatanguranwa uti nabanje Imana. Ariko mu by'ukuri njye ntabwo mbyemera. Ibintu bikubaho mfata ko basanishije ibintu bikubaho wagera mu gihe uhuye n'ibintu bibi ugasanga babyitiriye ngo uyu ni umwako. Kandi mu by'ukuri umuntu njye mbona umuntu ari ibibi ari ibyiza byose bimubaho ariko ntabwo twagafashe ikibi cyakubayeho ngo tukitirire ngo ni umwako wakubayeho.
Kuri wowe
ni umwako wagukurikiranye.
Kuri wowe ibibi ntabwo ari umwako.
Ntabwo ari umwako rwose. Ikintu cyose kigira igihe cyose ugezemo ushobora kugera mu gihe cyiza cyangwa ukagera mu gihe kibi shobora kugira mu gihe cyawe cy'amahirwe cyangwa ukagira mu gihe cyawe kitari cy'amahirwe.
Ubwo rero hari amahirwe
mu nyemerere mbaza abo bagabo mwatumiye
nyarutse nyarutse
baze kumfasha bansobanurire ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaku mu myizerere yabo mu myizerere y'abanyafurika cyangwa se y'abanyarwanda umuco wacu gakondo. Hari abemera ko umwaku ba muze kubambariza ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaku n'iki umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwaku ube wamuvaho. Uko abemera Yesu Kristo bavuga ko iyo usenze Imana uwo mwaku ngo Yesu agukura akakumwakura. Muze kubambariza ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaku n'ibintu n'ikintu umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwaku muveho. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Emmanuel.
Ataragenda Mutagoma. Uracyari ku murongo?
Yego yego.
Wavugute abakobwa abagore banyura mu ntoryi mu bisabo bikabora ibyo ngibyo byita iki niba uzi ko binabaho
banyura mu ntoryi zikabora
we yavuze ko ni ibyago
byemera
nk'umwakarangana
nge ntabwo
ibicuma bikabora inyungu ikabora ubyita iki
none ikintu kiri cyose kibaye tukitirira umwaka.
Oya nakubajije ibyo byita iki
reka nkomeze reka tubanze twakire na Ibrahim reka turabigarukaho mu kanya kuko hari ibibazo yabajije bibiri aho we yavuze ati ntabwo ari umwaku n'ibyago uretse ko umwaku n'ibyago ubwo ngubwo reka twakire na Ibrahim mu basubirize rimwe kubera ko dusigaranye iminota itanu gusa. Ibrahim ikaze mu kiganiro muri Sanga urahita ubaza ikibazo utubwira naho uherereye.
Muri Kigali ni mu murenge wa Masaka.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyane ndashaka kubaza gihe itanga rw'amaboko we ibyo bintu by'iyaku arabyemera ate cyangwa ashingira ku kimwe kuko iyo myaku ibaho ikintu gihamya mbega cyerekana ko koko imyaku ibaho niba byemera wewe nda ni nk'umuntu wenda uzi nk'amateka byaba byaravuye he kugira ngo abantu bagume bose bose ikintu kimwe bavuga ati ni umwaku nagize ngo ruhererekane kugira ngo ruhoreho biterwa n'iki byatewe n'iki byaturutse.
Urakoze cyane Ibrahim. Reka duhere kuri Rutanga rw'amaboko noneho mu kusubiza icyo kibazo ahita nanyarutse adore dusigaranye iminota mike ya anatubwire kubera ko hari ibyo Emmanuel yaravuze nubwo yaravuze ko atawemera ariko aravuga ati ubwo wanatubwira nibi wirukana.
Yego icya mbere Tuyisenge Nzovu uri mukarange we navuga ngo yanisubije nubwo atabyemera kuko yavuga ati umwaka usimwemera ahubwo ni ibyago se ni iki nyine ibyago nabyo yamanzaganya nibaza ikinyarwanda neza nabyo ni umwaku yuko ni amahirwe y'umuntu atinonosoye yaje igica hagati hanyuma kimwe n'uyu uri Kabuga atize muganga Rutanga rw'amaboko ibyo umwaku arabyemera yemera ko biterwa n'ikingira ngo twabivuze keretse ko atakubikiye ntabwo bisaba kwemera ahubwo ni ukumenya erega kwemera abamubujije harimo humiriza nkuyobore ariko kumenya tuzi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa ari ibisare n'amasubyo ari amarozi n'ikirogora sinzi ko hari uwavuga ko nta marozi abaho. Mu kinyarwanda barakubwira ngo utaraburogwa agira ati nabunya. Noneho rero uko tuvuga ko ari byo ni ibintu twakoreye ubushakashatsi abo byabayeho barahari bagenda babihamya ngira ngo hari n'abandi bagiye bahamagara hari benshi tugenda tuhura bagiye bahura n'ibintu nk'ibyo bya za rwagendanyi ibyo bagendana nabyo batabizi imyaku y'uburyo butandukanye kandi kubagangahura bigakunda wavuga ute se ko bitaba ati bivurwa bite rero biravurwa nuko nk'uko twabivuze ubanza kubibariza cyangwa ukabariza uwawe kubiraguriza uzi ko afite ibyo bibazo nuko rero kuraguza badisibishitani nyamara ni ukumenya icyo Imana ivuze ubushake bw'Imana icyo Imana yereje mu bintu nuko bigomba kugenda hanyuma
mfundi kipfundo hari kugira ngo dutanye mwanya kuko akanye ndabona kagiye muri ya ndirimbo ya gihanze nibyo yabivuze neza twebwe imarwa tubibamo mu buzima bwa buri munsi ngo ndi nkuba ya nyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga iyo tubandwa iyo tubandisha niko tuvuga n'ukuvuga ngo nta udashigishwa nta utageragezwa nta utagira gute ariko kitunyobwa kubera iki kuko dufite imitsindo ngo n'ukuvuga ngo hari imitsindo hanyuma bakakwandika umwishwa ngo ni nyamwishuka mu nduru nyamwishuka mu ntambara ngo ni hagati katarari mundu iyo katarongoye karabanza nibyo ni ukuvuga ko ya mitsindo dukoresha niyo ituma umuntu aca mu ruhayi rw'ibibazo nk'uko ibyatsi byinshi byuma mu gihe cy'izuba ariko umwishwa wo ukaramba umwishwa ndawuzi niwo narongoje n'uwo narongoje na bugingo n'ubu wagira ngo bawuhamo ejo kandi hashize imyaka itanu izo mundi tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka itanu dushingiranwe ibyo rero kujya kubihakana ni ukutamenya ni ukuba uriho ariko utariho ni hahandi umuntu bamubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi hatize ko uwacu arizo ducana gusa kuva kera twabaye iki aturetse mukuru wacu wavutse agahita yipfira ati n'undi utaramaze igihe urumva yarakenyutse ati nange ukunda gusesa ibintu ku mubiri uretse ko nisize imiti bikagenda bikagaruka ati ubundi twabaye iki undi ngo arababara ati uko mwabaye kuramaze none rero bene imana namwe reka no kubabwira ngo uko mwabaye kuramaze kuko si mwakwigize ahubwo ni muke twige duhonoke tukumbure mu gicumbi cy'umuco wacu tumenye icyo tubwira tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro ndabashimiye cyane bene imana imana y'i Rwanda ihorana namwe
urakoze cyane Rutanga Rwamaboko umuvuzi gakondo mu gusoza reka tujye no kwa Gihanga nawe atubwire umwanzuro we kuri iki kiganiro
urakoze cyane ndashimira uwo mugabo Rutanga Rwamaboko ukuntu yanzuye nabo bagabo babajije ibibazo hari icyo ngira ngo mvugeho ndabanza ntanga akantu k'urugero
dufite ariko umunota umwe gusa unyarutse
yego bibaza impamvu iyo umuntu umugaba w'ingabo iyo ari maze iyobora ku rugamba kucya zikabukira ntazibwire azongorera kugira ngo bigere hehe ikindi cyambese bibatere ibakwe ikindi hari uwabajije ati ni iki kirango umunyamwaku ikirango umunyamwaku ni uguhusha intego z'imibereho y'ubuzima yiyemeje kandi nta mpamvu igaragara ituruka kuba yiteguye nabi ni kuba yiteguye ibigomba byose ariko yahushije iki nicyo kirango umunyamwaku ikindi gikorwa icyakorwa kugira ngo umwakuke rero ni ukwitonda mbese no kwiyumvira gushyitsa umutima mu gitereko no kujya mu nzira igororotse izira ibyifuzo n'ibitekerezo bibi ku bandi no kuri wowe icyo kirakomeye biroroshye kubivuga ariko niba yumva yabikora azabikora rero ikivamo icyo nicyo navuga ku bibazo yabajije hanyuma muri rusange ubwo nakwisabira abakurikiye ikiganiro n'abandi bazacyumva ntabwo wa mugani twaje kubemeza nta inyungu tubifite n'ishobora kubihari ariko ntabwo ari yacu sitwireba nibo ireba abanyu ubwite uzagororokera mu nzira imurimo yabo ya Muhammad yabo yandi azayigende ayirate ariko ntayiziza abandi icyo ni cyumva n'abantu ntazayizi kuyiziza abandi niko gukuriza wa mwako nguwo mwako
Bwana Gihanze Musasizi urakoze cyane kuri ayo magambo nanjye nibutse yuko mu by'ukuri iki kiganiro kitari kigamije kuganira ku byerekeye imyemerere twavugaga insanganyamatsiko yari ukwibaza niba koko umwaku ubaho tubirebeye mu ndorerwamo y'umuco nyarwanda reka ntangire rero mbashimira Bwana Gihanze urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro muri Sanga mu Ijwi ry'Amerika
murakoze namwe kuba mwadutumiye kandi n'ikindi gihe tubahari murakoze
Muganga Rutanga Rwamaboko urakoze cyane kubona natwe mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika
ndashimiye bene imana imana y'i Rwanda ihorana namwe nishuke
yego nawe ihorane nawe kandi nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge
ihorana nihame ntabwo ari ihorane
yego nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge noneho ku mahirwe reka nshimire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bagize umwanya n'uruhare muri iki kiganiro n'abandi bose tutashoboye kuvugana nabo kuri mikro nkari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza
Oh,